olo e mafuta male SBS Samoan.
Olo yei popolenga ile au faifa aili ma tusi pese ile nga oia ele poto nga osi po ole artificial intelligence o alato nga luenga ma alato pese fatu ma musika. Ua wala au le sosie le au tusi pese ma le au faafiafia le APRA, le Australasian Performing Rights Association ile malo tele ina ia pui puia nga luenga ma musika e fatuina e tangata. O se vaenga le nā o le pese Beautiful the World, na manu malo i le tauvanga pese le lua afe lua se fulu Eurovision Artificial Intelligence Song Contest. O le producer po o iana whaamao po poina o Justin Shave o le company Le Uncanny Valley, maana ia whaamatalaina le awala na fatuina i le pese nenei e whaonga i nai le AI po o le Artificial Intelligence.
Actually recorded a whole bunch of different sounds from the Opera House. Went to the machine room.
Yeah.
And recorded the sounds of the... recorded the grand organ. But then we ran all those sounds through AI generative processes to, in some cases, turn them into more musical sounds.
Peitai e iaile tu o le artificial intelligence o lo fa apapole ina aile au fa tupese ma fa aili au se talia nei. Na fa alia e le reporti a le APRA e ova i le fa afe tangata e fa alangolango i le atina e musika mo le soifuanga i au se talia nei. Ma olo o yei le popolenga i le whaoa e le artificial intelligence o alatou ngā luenga ma alatou taleni. O le whaatonu o le APRA o Dean Omston.
All of the data that is ingested into AI platforms, that's the critical ingredient in training AI platforms. And at this point, nobody's asked for consent. There's absolutely no transparency around that data and certainly no one's been paid.
Ai fainga tau na whaiti o nisi o na ua iloa i le teimi nei, o le owa i le whaase fulu pasene o musika o lo opu eina, o lo whaonga i nai le potonga o si le AI. O nai le o yeise tu la fono po o ni ai e inga e whaamalo sia, o lo o ta filisa uno ai nisi i le whaonga i no le AI i le fatuina ma le pu eina o musika. O se tūlanga o loo whaapapolei nai le tamā i ta itu sipese mala wiloa i lona si ufafonga o Jenny Morris.
We're dealing with an industry that has just caught on like wildfire. In fact, there's a Chinese company who produces nothing but AI music. So, you know, that's the tip of the iceberg in that respect, I think. So we need government to come on board and understand the relevance of our intellectual property and understand the necessity to make these transactions transparent, because actually they're not transactions because nobody's getting paid for the data that's used.
Ua amata whaatalanoanga i le vā o le APRA ma le malo tele ini a yeinga e pui pui ai le whātunga po o le intellectual property a tangata whātu pese. Aina whaalia e Justin Shave e te tauona yei ma le awanoa e palu whaatasi ai ma le AI i le whātunga ma le poe ina o le pese ma musika.
I think that's the way to move forward with AI, instead of, you know, what are the creative ways we could use AI? Being human, you know, you want to be creative. Use the meta-creation tool, like AI, to create something that's bigger than what you could come up with.
Tausanga na te enei, e lima te si malefa biliona ta la, le au fa'i o oloa ma ngā luenga ngosi, na maua mai le fa'au ngā ina o le poto ngosi, le artificial intelligence. O le reporti na whaamau pōpoina e Phoebe Diaz ma Alex Anifantis, Mole SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.